bismilla mon hedyankoɓe tedduɓe ka taskaram mon yonterejo dande fulɓe komi woni ceerno mo Doumba hiɗe wondi e nder silmaji capantati aroji ɗi e hino toɓɓe mawɗe ɗe kalten domum ɗen hande. Toɓoji no addi fitinaji mawɗi e nder gure ka rewo Najeriya, yimɓe ɗuuɗuɓe no habbi faabo ngumnati e yahan yobe ka taƴere ɗiɗaɓere taskaram men keɗoɗen jantore nultodiraɗo VOA Fulfulde e ngal diwal rewo Najeriya. Ka taƴere aranere en kalan ko fati e ɗalle ɗe ɗoftaki sariya sukaɓe Afrique no nangude laawi faade Europe walla Amérique fi ɗaɓɓugol ngurdam ne wiɗan e biyol ɗuɗɓe. En ɗettoto andudol ko honno ma ko woni sabu ndu yaadu e ko woni battane mum e dunde Afrique. En yewtidan e Kadi Diallo sarɗiyankejo Mauritaninajo. Kadi mi landino selludal en Diallo hoorejo dawro e jagorɗo arano kiɗɗo lesdi Guine mijo makko e alhaali o.
Honɗum woni ittude ɓe ton woɗɗintina ɓe leydi maɓɓe e mawɓe maɓɓe, haray ko no wodi ko hani wadde ko waɗali.
On nanan ko heddi e yewtere nde joni joni. Karogere men diaspora hande ko lural CDAO dental leyɗe hirnange Afrique woni tuugode maɗum woni tugande yewtere nde. On heɗoto ɗum ka timmode taskaram o.
Jowlol sukaaɓe.
Alhaali ɗalle ɗe rewa sariya no jokki addude sohlaaji e nder leyɗe Afrique e balɗe ƴaɓɓiiɗe ɗannotooɓe ɓurɓe temedere yoolike e laakun iwrukun ka wuro Mbour lesdi Sénégal. Ko fanɗi fof ɗannotooɓe 26 saami ma mbi'en maayi e ɗum. Haysi tawi noon caɗeele e tampere no heewi e mum, sukaaɓe no jokki tiindagol pelle njaare e maaje e etagol yahdu Europe e Amérique, wano holliri nde jantore Seydou Nourou Ba gila Dakar.
Kaɓe jaggi men kadi Algérie yeeyi min tamɓe tampi men no feewi.
Cheikh Oumar Kande yahete ko duuɓi 25 o suwa taw resde ɓesngu ala taw. O woni ko e cagataagal makko e njiilaw. O ummi Algérie o yiilotono ko laawol kono henaaki.
Ummaade Algérie faade Europe laawol ala ɗon, laawol ala ɗon, ko ma jaha Maroc walla jaha ɗum ɗo no yiyete Tunisie, ƴefta bateau walla ƴetta gal jaha ɗum ɗo Tunisie, Italie walla jaha Libye.
Laawol heɓaaki ɗon haaɗaani ɗon o wuuri ɗon ko Muusi kanko e woɗɓe ummiiɓe leyɗeele goɗɗe e Afrique.
Algérie min ko Algérie min jagga. Kaɓe jaggi men kadi Algérie yeeyi min tamɓe tampi men no feewi, ɓe tampi men no feewi. Mi nayi min prison, mi nayi min ɗum ɗo no wiyete jugement, ɓe juge men dal, ɓe namdo men ko hollum batonga a faami mbaɗi onon o ngalaɗo koɗon to moɗon a faami, ɓe piya men kadi a faami fof billahi dal.
O arte leydi makko Sénégal kono o woppani so tawi o yi laawol gongol ko jokkowo.
Comme suka to hoso mbatta décourage kadi mbatta décourage. So mi dañi golle ɗo golle moƴƴe mami gollum jooɗi mi golla, mais so mi dañani kadi so dañi kaɗo seeɗa mami yew laawol de inchallah so Allah jaɓi.
Wonɓe he ladde tampuɓe no feewi o jeya ko leydi Guine kanko e Sénégal naaɓe walla ummiɓe Côte d'Ivoire e woɗɓe aɓe no nguura musɗam e nder ladde toola heela ladde Niger eɗo wiyete Agadez caggal naɓe dutta.
Minen ko woɓɓe sukaaɓe wonɓe ɗo ɓe fof ko woɓɓe immiiɓe yaltude fiɗaɓɓe ɗe fuma e rewa Niger ɗo, rewa ɗumante hunoma wiyete Libye, yara Maroc, yara Tunisie walla Algérie ɗo. Kono minen sukaaɓe woɓɓe ɓe ay ko noon ɓe woni wumbirde fof ka fayda kala ko Europe ɗo ɗannino pour ɗannagol heede Europe ɗo, natirgol Europe o quoi. Ɗum ko faalaɓe yarude Espagne, faalaɓe yarude France, faalaɓe yarude Italie, ay ko ɗum ɗanninoɓe wonnoɓe.
Hono no Cheikh Oumar Kande ni kamɓene ko tampere tan ɓe nguuri gila ɓe gummi leyɗele maɓɓe.
Kono no min immori e tampereji ko min hawri e leyɗe naariɓe arabuɓe ko surtout hono Libye e Tunisie en ko no foti mettude ni. Ɓe nanngamaka nder ndiyam, ɓe jamtama kalisaji ko wontirima ndiranta anda e hoore maɗa kalis on no tiiɗin satirima. Neɗɗo kadi waɗi hono prison ji konoon min yangori e nder Libye on min tanti ha min tampi.
Duuɓi 20 caggal hannde sagataaɓe e nder dawla Afrique nana tan jiilo laabi ɓe ndewa les ene nguura musɗam e ladde ha tengte ladde Sahara, ɓe ndewa e laaɗe ha ndewa ɗon keddo e maaje. Kala e maɓɓe tahaande ɗum ummaade so wona yiilaade ko dañi ha suuro ɓesngu mum.
Ittunomen to amen pour yaade yeeso wallitorde mawɗe muɗum ɓe addude seeɗa ko nafatera ko ɓaawo muɗum.
Seydou Nourou Ba, VOA Fulfulde, Dakar.
on nani ka jantore do lette e tampere no duudi e der di laawi di be sukaabe rewata holko woni miijo hediyankobe dum
miijo mon e mon
hediyankobe vewa fulfulde neldimen miijo mabbe ko faati e dalle de rewa sariya ko katongode whatsapp amen be rewri kedoden
assalamu alaikum indiyam docteur ahmed amayo mido tawi ha wuro bietongo duwala har kamrun e hande min kam ha ko rayiyam kam dudbe hande tawan mauni be jangi be mari dereji wobbe wobbe jangai amma hande kugal wala bido adama bo musamman dirkeccu mauni do o maran haaji kanko bo o wada hande kanko bo fima ko to ngamman o tefan lawol ngol hebarta o hebarta cede kam fu o tefan to dum man do dum do wada muskilaji tuddi to ngamma min kam min do tora gomnati larta hande yaake derken larta yaake kude derken yaake jangirde wona andal man hokkan be dabare dabareji je hebarta kugal be man
min wi Omar Abdullah min tawa gallo nyame leydi Niger do e filla joh leydi janani ko wala e lawol no wodi sababuji kewdi ka illu adunaro Allah singi dun yaha wartan won caka leyde tagaado wawta joodino ko ngutu o wana he muyde tagaabe non ko dilla jaha leyde janane dilla ko wana talki tawra farati majnu le majun sanne neddo fu tawado wala dereji wala talki jahangal fu no watte der himbe bombe le himbe ngadobe bonandaji non wadana joomu wadana leyde du
Njara mamiko Aissatou Balde mi nete ko mi syndicaliste ka CNTG woni ka hakkil fop yaadu leede porto yimbe ben anda siden ka leedi men hide way gollude do kadi waawen sortade e tampere kono il faut anda ko honno gerdata ma sitay a voyager no wodi kadi no manière no yarirta harawana yahugol e ndiyam ma e njareendi sonjoda lertoda no wodi kadi manier no yehirta hara ko a heba visa labudo yaha ha hewtoya sa hewtoyi ton hande kadi a heba sekurji
assalamu alaikum indiam suleiman wali journaliste producteur ha radio sautu linjila gaundere cameroon min ko wawata vigwado immigration clandestin kam o yi dirke min do jangan halu haliddi mabbe boto be jinnini jangugo mabbe hebi dereji mabbe wala kugal dole on feren sottata wuro ko bu sottata leddi biya bi heba kugal leddi feri amma min ko viyata ko mi wasata gomna be saroen hande to bingel ma jangi na dole on huwa kugal gomna to anu mari cedi sedda abi na modan jari on nanga ko lumo ono fila ko bu abi na moni babal kugal ni je o hebata o fila o heba
ko dum wonno ndiyande hediyankobe vewa fulfulde ka tongo de whatsapp amen e biol limoje gouvernement dawlaji dentudi amerique e nde hitande ujune didi e nogas tati buri ujune chapande jowi e jetati afrique nabe nati amerique tawako rewrube ka kerol mexique ko senegal mauritanie angola e guine woni leyde de bibbe mon buri dudugol e gol dannagol gol dofta ki seria vewa fulfulde landi selludal en jallo horejo dawro e jagordo arano kiddo lesti guine holko woni biol makko e ko sukabe accata leede mum tindo chadele mawde etagol yaadu europe e amerique e hino jabawol makko
sitayi on yimbe benno iwde takko mawbe mum iwde takko leedi mum pelletti be yidi mawbe ben be yidi leedi mabbe ben ko be on tigi lando ma miijito ina kondu woni ittude beton woddintinabe leedi mabbe mawbe mabbe haray ko no wodi ko hani wadde ko wadali haray be taw be wawata hebude ton polgal no be wurira e hore sutura be wallito be ngure mabbe be wallito mawbe mabbe haraba be wana ronkino donc dun don fo ko be ndare ardi be lendi leede den ndara ko honno gerdata wallito yimbe ben be hebano be wurira e hore sutura kaledi mabbe sibi wadal dun don haray wabbe jogi be dole gollugol jogi be hakkil ko suka ben jogi kon fo aray gollana leeda go accale ndin don de ay dun don wana ko mojji sara dun don on tigin halali fi luttobe kalawol paske wobbe kaka baharu rewata wobbe rewa e datte sattude lutta e mum buy lutti e mum be gouvernement ji din dara no hebira solution din problème din o gol dogugol yimbe ben leede mabbe den
ko selludalen Diallo jagordo arano kiddo lesdi Guinée hedi don do joni joni jabboden kodo dande fulbe
kodo dande fulbe
hande hide wondi e Kali Diallo on ko deputyjo Mauritaninajo mi yewtidi e makko adido seeda hedo den Kali Diallo mi yettima
cerdum mi salminima mi jurima
e alhali dalle de rewa saria no jokki addude soholaaji e der leyde Afrique bi olma e dum Kali Diallo
cerno mi salmini bandirabe hettibe e VOA fulfulde fof yandame dum ko sabi dum ko leydele Afrique ardibe leydele Afrique president ji Afrique be mballani jeunesse o sukabe mum mabbe non danji ligeyaji walla danya do mbawi jangude golle ha mbawa rende koye mumen e wallude besngu mumen sabu so sagata darimo yidi yoltude hujja mudum jagge soke so yehi ha boyi ko bibbe Afrique nabe fof ndogata continent africain kono non mi wandane e dangol mo rewani lawol dum min mi wandane hen hay sinko neddo wuri cadele e der leydi mudum ina foti habade ngam waylude ngurndam mudum kono kay wala ruttude yettude fitando mudum ina wada dum e laade ina rewa e der ndiyam maaya e der ndiyam e peslidi ina ngoya en ji dum de do balle dum wadi do dum bur legal no worno ma won temedere ko fawi suka hande yolima mayi
hitande salinde de ma jabbinde de ujune didi e nogas e tati lappi lappi sukabe rewbe bikoy no rewa Nicaragua natira Mexique ngam arde dawlaaji den tudi Amerique e biol limoje gouvernement bibbe Guinée Sénégal e Mauritanie no tawa e burbe dudde eden dalle
dum do ina wadi particularité mawdo sabu eden ngandi to Guinée to Mali to Senegal to Mauritanie to eden ngandi potal ala e bibbe Mauritanie bibbe leedele do edo tenkinon e der leedi Mauritanie eden ngandi wonde ko sukaade tognatebe ko sukaade halaade liggaade en ji to Mauritanie do ko buri heewde hande bibbe Mauritanie nabe ina mbara e der commissariat ji en ji Soufi Oul Sen wara ko der commissariat en ji Oumar Diop hay nokko halaka kono kadi eden ngandi wonde wol wombe Amerique yanoobe gila ko boyi kambe kadi ebe jeya e funtoobe sukaabe meden wombe Afrique be ebe yabe gane wadi likey gane wadi ngurna welnam ko dum wadi himbe be sukaabe meden ndogi hande ina moltoyo tonto Amerique
Kali Diallo buy kadi no fela nyubudi ma bien coopération hakunde leyde Amerique Europe e leyde Afrique no wi'a kan dun alana leyde Afrique nafa kon dun awiwda dun
ko halda ko ko non holno jidirta caggude jeunesse so tawi a wadi de partenariat wala wadi de accord ƴewa jeunesse o hol intérêt makko e der ko watta ko jeunesse wadata ko consulter jeunesse hedetake jeunesse nanantake so jeunesse haali wi'a fotani halde on jeunesse wawa jodade Afrique
Kali Diallo kadi taskama wondema dalle de rewa saria no iwra Asie no iwra futnange Europe e mana wona sukabe Afrique nabe tun woni rewde de dalle de rewa saria
aha de do dalle de rewani saria wona Afrique nabe ko joni be yiti dum kono non ittata wonde enen condition ngurndam melen gayene e eden bawi halde ko ngannduden ko eden ngannduden ko cadele de ngurden de
Kali Diallo anko a deputyjo Mauritaninajo mi andintina dum liggema ko wotugol sardiji ma wi'en sariaji mballito wotude politique ji ko mbawi ustude cadele newina ngurndam jama holko woni eppoje de hebluda ma de miijida heblude e bangne dalle de rewa saria
e de do balle wadi joni balle tati be addi dosde e der assemblée faati e dalle de rewani lawol kono e ko addi ko projet de loi be addi be wala projet de loi wala di adapté ngam wallude sukaabe Afrique yahondirde e der leydele mabbe Donc on firti ko Mauritani paade Union européenne hokki be 210 millions d'euros ngam waawde wallude be riwtude bibbe Afrique naabe ummotobe leedele godde ina rewo Mauritani via l'Atlantique pour waawde yaade Europe en yidum minen darnde amen hen tan ko bibbe Afrique naabe yobe hokke hakke mabbe e der leedele mabbe njodo e der Afrique kono non so be yidi yaade yobe yiro lawol taw ko lawol rewngol sariya be wawa dannade be yaha be arta e dow jam kono dum do kadi il faut ko wetne e der les ambassades ambassade États-Unis au niveau de la Mauritanie ene foti kanyum ne kadi wallide yimbe rewobe e lawol be ene yidi dannade taw dum do wana hunde musnde e citoyens di so be ari yilade visa
kali Diallo mi weltanike ma VOA fulfulde yettima a jaram
cerm
ko dande fulbe wonu don e hedade mede weltani on kalaka wawdo wonde aduna on hiden natana joni tajere dida bere taskaramo tajere didabere taskaram men o hande en kalan ko fati e toboji mawdi addudi bononda e der gure gonde ka rewo Nigeria en heddoto jantore nultondirado amen Bappa Adamu Jakusko jahen kadi lesti Niger kalen fi Kosam karogere men diaspora hande en yaltiyankobe Afrique nabe no kala ko fati e rural CDAO
ngurndang fulbe
ngurndan jamare no bitti e der yoga e gure ka rewo Nigeria sabi dum ko fusude e barasi alo wonudo Maiduguri dum non addi waame tiddo ilamji naati e kodoli e bonni cuudi e jogoramji ko Bappa Adamu Jakusko woni nultondirado veo a fulfulde ka diwal yobe
himbe goranbe ujineje temer e nayi del libale mabbe dalila fesha gombele alaw der Maiduguri lamorde jiha Borno yebde evre Nigeria woylare mawdo hukuma ballal be masibu hebi ka lesdi Nigeria biete ka nema Haji Azubaida Umar andini non haamo be ziwiki dum tammi yimbe kewtube cappande tati e jowedi do deli yonki wakkati masibu dum mi hebi haluduki e goto der yimbe Maiduguri biete do Abbas Muhammad do fesha kembela alaw e wonnere ndiyam dam wadi
alhamdulillah ni ndiyam man dan wadi bononda kam amma dan sali joni dan fudi e lorti bawo amma dan wadi bononda yimbe nder wahalaji tay nden yimbe wobbe fere tiyeji mabbe dole be egga ndiyam parti be tiye battule ma battule gabaade ya ummi reta wuro man pat ndiyam man meme reta wuro ay Maiduguri wuro mango sosai
wurna battule gelle Maiduguri ndiyam mela alaw nyami nder ha e lamorde laamiɗo gelle ɗen Shehu Borno e juulirde jumɓa mawnde nde yeeso laamorde Shehu nden nder inaaje ɗe ndiyam wonni malla bo nyaami kawtiti e luumo mango ngo miiside nden mbi'eteengo Monday Market e luumo na'i haa e kaɓɓordu tuuba en mbi'ata prison ndu kaɓɓaaɓe ɓuranɓe temerɗe ɗiɗi coobti ndoggi nder maɓɓe bo haa e Boko Haram en saata gikku en hukuma wallutuki yimɓe ɓe masiibu heɓi wi'i haa jooni ka ɗon tiini wallutuki wurtineeki yimɓe woɓɓe ɓe tampuɓe wurtaaki iga ɓaale maɓɓe ko ndiyam ɗam telli jiha yoobe keddu haa e Borno fuu fottidi e wonnere ndiyam tottoɓam gese gawri ɗuuɗɗe ndella dalila ndiyam ɗam dillidi e gawri haa e relleeki barwe malla bo ɗate jokkuɗe galluuje jiha kan mawɗe mi heɓi haaluduki e Muhammadu Sani mo gelle Borno Kici nder jiha kan ka yoobe mo ndiyam dillidi e gawri gese Borno Kici
jenjer kedam ala je min gonno dan belo ko ko min jareno da dan do bojan wari fu won mi didu ana jede bo gele kan wara ko hori gaba den diam en don jodi banne kerol keji amfani do ne ke wara ke der modum ne dai ma dum awa dum diam tawani bila haddina te e daruta hu hanja tan wala goddu ku ngeta a gonnati jahar yoddo wala ko waddani ni wala patte hu goddo wala tema ko ko dum waddani ni kam hanja wodi tokko jam bawo dama gu e hanjum ba don na yiwata ilaare ka wala kilomita goma dum fu waji wala ko wodi
kero roto ngol woni do o pappa Adamu Jakusko Radio America iga Damaturu jiha Yobe
ngaren e yewtere men yowitinde e kosam Amina Diofo nultondirado amen Niger yidi e wailobe kosam nyame ton kedoden jantore makko
kosam ire dannine sonnire no ger kayno nijerirta
gille dubi ujunaji didi e jeegom Niger fuddi no jula nyaloma julde kosam Niger kan durugol no wodi nafa sanne gam no yara faggudu leydi di yeso Aisa Manga no tawa dere rewbe wayloobe kosam o ekkiti rewbe kewdi no kosam waylititti
e pullo kay no taw golle kosam ani giddo gilla nyande do ummi le kosam ummi ummake le kosam le pendida kosam ire dannine sonnire no ger kay no nijadirta din kay anu prodi amu teddimi woni wagasi woni wagasi dan wagasi on de min gadi dum brochette min tonna do sode du sanne min keba hanu koman duji
kadi sumana jaro kosam sanne o wi no weltoro sanne e juddi ko kosam ittana der fufu duniyaru
dum o yaray kosam du sampi dan gite mun no buman non o min kay mi de yara kosam suka be an no jara kosam wala mo yarta gam min kay banuwal bumbo labirani be pullo wi banuwal fu hanti
Boubacar Alzuma horejo walde gajel sudu baba hawrinde non ko durobe o wi horebe leydi Niger no kani ada dabareji moddudi ko hokkata kosam dima kum
e sador mani burka hewde kan woni gineji gollirde hejiray himbe dabbe sai fusa aji watte hanu noy watta dabareji dese ko watta baylul kosam na noy kosam hebirte noy watta keben na'i bali gelodi tay ko sosi godudi kosam e kiwda sai golle den on du ardine e faande sirio himbeje hanu chefe chefe ko ete chaine de valeur do taw durobe ben e bayloobe kosam ben sonnoobe kosam ben gaddoobe safariiji dibe cewodiri no wodi be kokkedu balla kaaji
hawrinde biitende amfile ko hawri golliroobe kosam der leji Niger der mabbe na tawa debbo woni biitedo Aisha Diallo Aisha Diallo ni o wi no nodda e durobe wayloobe kosam be kokka kosam sembe e kokka golle mabbe sembe
kula ku yoppay laal kosam hande sa tawrama kol se didi na tanki fu no wajjoli baade ma sa Allah yabi ana foto da baaje e ko e maji no na foto le filla kosam na
Amina Diofo nyame VOA fulfulde
Hediyankobe teddube mede weltori jikke de fawdon e dow VOA fulfulde joni joni yiden e yaltiyankobe afriknaabe karogere men diaspora
diaspora
Rogere men diaspora no tuggi hande e lural leyde CDAO dum woni dental leyde hirnange Afrika. Hidon andi Mali, Burkina Faso e Niger yalti e ngal dental wuren gouvernement Burkina Faso mo'ini passeport keso mo be momti inde CDAO e hore mum. Yoro Mangara yewti di e yaltiyankobe Afriknaabe ko fewti ngal lural e nder CDAO.
Ko hebi ko CDAO yimbe kewbe ne ganduno dum Bade be mbino so CDAO rentaki koy fusde fay Alpha Diallo
CDAO tay gila dubi dududi joni jama on kino wutino golle mabbe jama holaaki golle mabbe sabuna jama jidi no miji CDAO ko syndicat ko fede ndan nda worema ko chef d'état be tun ko lami be afrique tun e de jodani donc ko dun addi tay acteur politique be acteur be société civile e wada be réflexion ji fi problème ji wondi albalaoji wada di afrique tay pourbe ben lanino e hebude e déception fe cdao hibe sika cdao joni ala wadde golle mum.
Abdoul Sattar li professeur to Paris leydi français wi ko Mali Burkina et Niger badiko ne famni
ke cdao gila darna gonga gonga cdao won ardibe dum badani ko woni darne cdao dum non hadata kadi cdao ko mujji wadama hen no feewi hakkunde economie hakkunde kunde leydele de woni hakkunde Senegal Mali Burkina ko heewi wadama hen ko gananda vraiment yimbe ne pawi hen nimbaye hen fawdi gite munen e won hen ko gananda ko be toñaabe ewa dum kadi il faut yimbe be jabana be dum yimbe jawtude mabbe habe garta hen ko dum woni ko nawata Afrique yeso dum woni ko nawata economie yeso woni so yimbe cierti Senegal e Côte d'Ivoire ñaari bangé Mali Niger Burkina ñaari bangé dum don vraiment wona ko yimbe be jidi wona ko nawata Afrique de l'Ouest yeso
CDAO fot fusde worne darne wa ila yewtere wade ha yaltube be garta khadili ingénieur informatique de France yidi kanyum ko yo yewtere wade sabu leedele CDAO de fuf kambe jidi yumma kambe jidi baba
e min tam bandum ko suwete ko AES nat CDAO comme ça enen fuf enen leede Afrique de l'Ouest de baden union men dañen doole dañen des idées ligoden ensemble comme ça sans gof dañe jamfore wala goddum quoi comme ça yimbe mbada repartir sur de nouvelles bases ko tum yimbe fof ma di souhaite actuellement
lamdo Senegal kesso Bassirou Diomaye Faye fuddima yewtidde e leydi yaltube be Burkina Niger et Mali ardibe be CDAO to timo yamirore yo haldo e mabbe be pamondira habbe garta e galle mabbe baade CDAO ko kambe fuf jeyi yoro mangara Paris vewa fulfunde
adama wanga ondire misalmini
hediankobe teddube on fami jo fi timmi taskaram dande fulbe hande ko adi en waynodirde gallol ma wi'en gimol no iwrani en Cameroun ingel gorko ko Bouba Fulani yindo salmini hediyankobe jodibe yawnde marwa ha hewta gaundere kanana ibrahima merjo dimmo gaundere salminango ma yottike mi weltanike abdurrahman dia e lionel gahima ko kambe walliti lan washington do no de yawtere hewtira on mi jarni kadi nultondirabe bewa fulfulde ko mi woni cerno mo dumba hiden okkindiri adi e yontere arore siyalla jabi do e dum do wawi heditade o taskaram ka mejaje rendo amen Facebook e WhatsApp jokke kanal WhatsApp amen kadi hendo don taskaram o e kala jantoje de kisam adum bawi kadi neldude men jiande mon e tobbe subade yontere kala ka tongode WhatsApp amen e hino do tongode den kowal didi tati kowal nay jenay jetati kowal jeego on jaarama.